For me, Mr. Speaker, what is very sad, it is how inhuman they are doing the demolitions. That you cannot just come and see a Shosho screaming the way she was screaming yesterday without even giving her notice, without even saying they are coming to demolish. Nobody is removing their stuff. I think that is where the issue is. And as you demolish the other side, I will repeat, in Lavington, in Kileleshwa, we have people who have built on that riparian land. I want to see whether we are coming to demolish also those who are on those riparian lands on Runda, Kileleshwa. The whole of Kileleshwa River, Mr. Speaker, is people have taken that riparian land and they have built skyscrapers. They need to come there also, so that we know it is fairness and it is for everyone to be removed from that riparian land.
Ni mbunge wa Dagoret North Beatrice Elachi akirejelea amri ya Rais William Ruto ya kubomolewa mara moja kwa nyumba au majengo yaliyo kando ya mito katika hatua za tahadhari dhidi ya mafuriko yaliyoshuhudiwa nchini kati ya mwezi Aprili na Mei mwaka huu. Kwa wengi, agizo hili lilikuja kwa wakati mbaya.
Ndio amesema watu waami. Sasa unapata pia wenye wanatenda kuchangia wanasema watu waami. Hao ndio wenye kuza huko. Sasa unapata hapo ndio tatizo kubwa iko. Huyo ndiye anatembeza sakaja akimwambia huko watu wanafaa. Wame nao ndio wenye kuzika kuhusa. Sasa unashindwa sasa utafanya zaidi namna gani? Sasa itabidi sasa watu wakao wangoje serikali ikuje ndio wataona wenyewe. Wakiona wamekuja ndio ataanza kuhamu. Lakini mtu mwenyewe hizi toka tu aende. Sababu kitoka mwingine atapata amejenga.
Tutaenda wapi? Hapa tumekaa miaka mingi, hii floods imeanza juzi sababu ya hii main tranga imeziba. Otherwise watu wako kwa kando ya mtu hawana shida. Watu wako na shida ni hao wako kwa hii main tranga sababu hii main tranga inatabika na ile mtaro ilikuwa huko mbele Gatoto zile waliweka ile wall hiyo maji ilikuwa inaingia kwa hiyo kambuni. Sasa maji inakuja wapi? Inakuja Mombasa zone. Watu wako kando ya mtu hawana shida sababu hakuna mwenye amesumbuliwa na maji.
Lakini wakulaumiwa hapa ni nani? Michael Dhiambo, afisa kutoka Korogocho People's Justice, anatanzua.
Na kuna watu wawili hapa ambaye wamechangia sana hiyo kutoelewa kwa wananchi wa kawaida.
Unazungumzia nini? Kujenga kando ya mito?
Kujenga kando ya mito. Uh-huh. Kuna serikali ambaye anapeana idhini, uende ujenge kando ya mito.
Huyo ni chief na chief watu wachiamini.
Ni serikali, tuseme tu
ni serikali, yes. Lakini kutokea chini.
Yes, so serikali inajua ya kwamba we unaenda kujenga hapo. Uh-huh. Alafu pia mwenye nyumba ambaye ndio landlord sasa. Mm. Pia naye anachangia kwa hiyo makosa tu tena kwenda kujenga.
Chairman wa kijiji. Mm-hmm. Kwa sababu nafasi inapopatikana mahali, mm-hmm, ni chairman anajua ya kwamba sehemu fulani
kuna
nafasi.
Yes.
So yeye anaiuza, anatafuta mteja. Mm-hmm. Anapopata mteja, anawaambia ya kwamba lazima tuende kwa chief. Mm-hmm. Ili chief ajue. Mm-hmm. Wanapoenda kwa chief naye anasema okay, mumepata, yes. Mm-hmm. Sasa lete kitu fulani, kiasi fulani cha hela. Mm-hmm. Ili wewe uende ujenge. Unapoleta hilo hela unaambiwa nenda ukajenge leo na isikose. Mm-hmm. Manake ukikosa kuijenga leo, kesho mwingine atafanya nini?
Athari za ujenzi huu ni zipi? Ezekiel Njenga kutoka Korogocho People's Justice anachangia.
Na hata watu wengi wamepoteza maisha. Mm-hmm. Mm-hmm. Si ati ya kwamba wamepigwa. Si ati ya kwamba wamefungiwa mahali. Lakini wamekuwa tortured psychologically, yani kifikira,
kimawazo.
Yes, kimawazo.
Kiakili.
Kwa sababu unaona sasa hii jambo ambayo inaendelea sasa hii ya ubomoaji.
Yes, demolition.
Mm-hmm. Ni haki ya kwamba watu hawafai waishi katika kando ya maji. Mm-hmm. Because maji ikikuja mingi inaua. Mm-hmm. Hiyo ni haki kabisa.
Kando na kubomoa nyumba hizi, wanaeleza athari zaidi.
Lakini najiuliza, umespea shule na umebomoa nyumba ambaye mtoto huyo akitoka shule
anaingia.
Una expect ataenda wapi? Psychologically watoto wengi wamepotea, hata mpaka sasa hivi wazazi wanawatafuta. Wengine walifika nyumbani akasema, "Eh, hapa si kwetu."
Akaruka
na kichwa. Mbio ndio hiyo.
Ameenda kama amechanganyikiwa hivyo.
Amechanganyikiwa juu ya yeye anafikiria wazazi wote walikufa because hakuwa na notice. Mm. Ya kwamba jioni utakuja upate
plot
yetu ni flat. So yeye ametoroka.
Swala la fedha pia linaangaziwa.
Haufai kufidiwa.
Kwa nini?
Sababu lile shamba si lako, ni la serikali. Na ni kwa vile muhusika mkuu ni local administration.
Sema ni serikali.
Ni serikali ya chini. Na wanashikana na wana vijiji wale tunawaita village elders ama chairman.
Jaji wa mahakama ya juu kitengo cha mazingira na ardhi ananieleza licha baadhi kuelekea mahakamani, kesi za fidia zitaamuliwa kwa kuzingatia ushahidi.
My name is Judy Omange. I serve in the Environment and Land Courts in Nairobi, Milimani. I think those are disputes which will come before us. So when they come, we'll be able to make a determination based on the individual cases. Yes, individual cases, because you can't talk generally and say we will compensate everybody. We can't talk generally and say they will not be compensated. So when cases come before us, on each individual circumstance, the judges will be able to make the right decisions about those ones. But I've also seen some have already even been compensated, even as we were.
Makala haya msikilizaji yameletwa kwako na Ruben FM kwa ufadhili wa shirika la Edmund Rice Foundation Australia, ERFA. Nimekuwa mwandalizi na msimulizi wako Masi Alomba.